This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Ijwi ry'America yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri sanga ku Ijwi ry'America mwateguriwe uyu munsi na Etienne Karekezi. Muri iyi minsi mike hari amakuru yatangajwe avuga ko abaturage 16,000 bo mu karere ka Ngororero baburiwe irengero. Ni amakuru twumvise tuyibazaho byinshi. Ni nayo mpamvu mu kiganiro cy'uyu munsi twifuje kuvugana n'abayobozi b'akarere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba. Mu bo twatumiye harimo
nitwa Gedeon Ruboneza, kandi mu bo karere ka Ngororero.
Ndabasuhuje, ebwana Gedeon Ruboneza, muraho cyane. Kurundi ruhande twa mu bantu batwandikiye bifuza kugira icyo bavuga ku kibazo cyangwa se kuvugana na Meya Ruboneza, turi kumwe
na Ishimwe Fisto ni mu karere ka Nyabihu.
Ndagusuri cyane Ishimwe Fisto Prince, urakomeye.
Ndakomeye namwe muraho.
Natwe turaho hano i Washington ku Ijwi ry'America. Ebwana ni umuyobozi w'akarere ka Ngororero, Meya Ruboneza Gedeon. Muri iyi minsi havuzwe ibibazo by'abantu umubare munini bagera ku 16,000 b'abaturage b'akarere kanyu bavugwaho kuba baraburiwe irengero. Iyi nkuru, uyu mubare waba ari impamo, ni imvaho?
Iyi nkuru ntago ariyo. Abantu twagaragaje ko batari bari mu karere bimutse n'abagiye mu tundi turere gutembera barahari, kuri bajya bagenda bakanagaruka, ntago ari abantu babuze.
Ntabwo babuze, ariko bageze kuri 16,000 niko bimeze.
Twakoze ibarura dusanga n'abantu bavuye mu karere bakajya bajya mu tundi turere dufite hano, naho bari turahazi bageze no ku 10,000 ariko bari mu turere turanye.
Hanyuma se mudusobanuriye, mubanze mutubwire neza akarere ka Ngororero umwihariko wako, murebye u Rwanda uko ruteye, murebye intara y'Uburengerazuba uko iteye, nuwe mwihariko mwatubwira ku karere ka Ngororero gafite?
Mwihariko w'akarere ka Ngororero nuko abaturage bafite bahinga icyayi, kawa, ndetse bafite n'ubucukuzi bw'amabuye.
Ubwo ni inkuru nziza. Ahubwo kuri telefone tubonye undi muntu nawe wifuje kugira icyo avuga. Wabanza kutwibwira? Yego, wabanza kutwibwira amazina yawe?
Nitwa Dieudonne.
Witwa Dieudonne, hanyuma wowe urahagana hehe Dieudonne?
Tuvugana ndahantu bita ku Gisozi mu mujyi wa Kigali.
Ye, ndagusuhuje cyane. Ariko mbere yuko nkugeraho Dieudonne, reka mbanze mpijambo Ishimwe Fiston Prince. Prince, ikibazo waba ufitiye Meya Ruboneza ni ikihe?
Urebye ntabwo ari ikibazo, ahuko hari nko kumwunganira, kuko nanjye muri abo bakora amatarasi ndimo.
Yego,
ni benshi cyane rwose. Hari Kayonza, Ikibungo, yemwe n'inaha muri Nyabihungu niho bigeze. Twakoraga turi abantu benshi baturutse mu turere dutandukanye, cyane cyane byibanzeho Nyabihu na Ngororero. Ubwo rero nko kunganira Meya, nibazaga ese uriya mubare bari mwari mwagaragaje waba waragiye, numvaga ko nge hari baba barabazemo nabo twabaga turi kumwe. Nibyo nashaka kubabwira, kuko ni benshi cyane twabaga turi kumwe baturutse muri Nyabihu na Ngororero. Ubwo rero ko nge narinyewe aho cyabaho byaba byaravuye kuvuga ngo abaturage baragiye, ese nta bari bagaragazwa ahantu bari? Nge nashaka kunganira Meya kuri icyo kintu avuze. Nibyo kabisa,
nibyo kabisa. Nawe ukomoka muri Ngororero cyangwa uruwo muri Nyabihu?
Nge ndi uwo muri Nyabihu, ariko n'uturere duhanye imbibi. Tujya kujya iyo ngiyo Kayonza twagendaga n'amamodoka, kandi n'ahantu tuba turi usanga ari Ngororero na Nyabihu aribo bantu bibanzemo, aribo bantu bibanjeho bari gukora ibyo bikorwa by'amatarasi.
Muri make uriya mubare, uretse ko Meya amaze kuba ko ari 10,000, nawo ni umubare munini cyane. Niba ari abantu bagenda bagaruka, ni inkuru nziza, kuko hari n'abavugaga ko abo bantu bashobora kuba baragiye mu mahanga.
Ambo nkurikije nubwo byari ibyo 10,000, ariko muri ibyo 10,000 harimo n'abo twakoranaga amatarasi. Navuga ko ubwo bagiye mu matarasi, ntabwo navuga ngo bageze mu 10,000, ariko urumva ubuhamya nuko bigaragara ko bari mu bikorwa bitandukanye bibaha imibereho mu gihugu, cyangwa se nk'uko Meya yabikubwiye bakaba bajya gusacinga ubuzima mu buryo butandukanye.
Ye, ni byiza cyane. Hanyuma Dieudonne, nawe ugeze kuri telefone mu kanya, uratwunganira cyangwa ni ikibazo ufitiye Meya Ruboneza Gedeon?
Ikibazo cyanjye nge nshaka kumwibarira bari abaturage uriya mubare nanjye ndawushidikanyaho, nibaza uburyo cyo ungana kuriya. Ariko ikibazo nshaka kumwibariza ni ikingiki: kuki nta bundi bushobozi cyangwa nta bundi buryo bwakoreshwa abaturage mu gihe ubushobozi nka biriya bya mituweli, mu gihe umuturage bigaragara ko nta bushobozi afite? akaba atunze umuryango nta kindi cyakwifashishwa mu gihe batakagombye kuba bamutwarira bimwe mu matungo cyangwa bimwe mu byo atunze byiwe.
Meya Gedeon Ruboneza,
ibyo avuze ntabyo navuze, arabeshye kuko ntabwo nigeze mvuga mu cyerekezo cyangwa ngo ni uko batishoboye, ahubwo ni abantu bafite ingufu bakora abantu baza kubaka abantu bakiriye amasoko mu materasi bakaza bagashaka abantu b'abasore hano kugira ngo bajye kubakorera amaterasi kugira ngo barangize vuba. Ntabwo ari ikibazo cy'ubukene cyane, cyangwa ni uburyo bwo kubafata kugira ngo bajye gukora amafaranga bagaruke babe mu ngo zabo.
Ikibazo Dieudonne yarazamuye Meya Ruboneza ni uko muri Ngororero, ubwo muratubwira niba aribyo cyangwa atari byo, muri Ngororero kimwe no mu tundi turere tumwe na tumwe hari ikibazo cy'uko abayobozi y'abaturage batabonye mituweli baza bagafata amatungo y'abaturage, yaba ihene yaba inkoko, bakagurisha kugira ngo havemo mituweli. Muri Ngororero niko bimeze naho?
Ibyo ntabwo bihaba muri Ngororero. Abantu batanga uko bashaka n'ubu ngubu bagiye hafi kurangiza gutanga amafaranga ya mituweli ya 2014 na 2015. Ubu bamaze kumenya ikiga cya mituweli, bamaze kubimenya, si ngombwa ko bavuga ngo bagiye gufata ikintu cyabo, bo barayitangira ku cyabo. N'ubu ngubu mu karere ka Ngororero nitwe amahopitali yacu yose nta rimwe nta hopitali nini ifite umwenda ujyanye na mituweli ku buryo nta kibazo tugira ubundi ntacyo.
Hanyuma Dieudonne, hari ikindi wongera kuri ibyo bintu Meya Ruboneza avuzeho cyangwa se ikindi kibazo waba ufite?
Icyo namubaza, bwana muyobozi w'akarere, urahakana ko ibyo bitabayeho cyangwa ntabwo amakuru yakugeze?
Oya, ntabyabayeho.
Icyo mvuga kuri bamwe mu baturage batakiba muri Ngororero bagiye kwibara higiye mu zindi ntara.
Yego.
Ni ku kibazo cy'uburyo ubuyobozi busa nk'ubukandamiza abaturage, hari ibyo bashaka batabona.
Ibyo ni nk'ibiki?
Aho mu Ngororero abaturage bamwe batakihaba bagiye kwibera iyo hirya, mfite abavandimwe batakihari koko bagiye, ariko icyagiye kibajyana ni ubwisanzure batabonye bitewe n'abayobozi bayobora akarere. Ariko ubiherehe mu nzego z'ibanze?
Ushatse kuvuga ko inzego z'ibanze zituma abaturage batisanzura?
Mbere nk'uko icyo kibazo cya mituweli twakivuyeho ndetse no ku bindi bikorwa bisanzwe, hariho nk'amafaranga y'umutekano abantu benshi barayabaka, noneho hari naho bageze bakajya banayaka umuturage unawikorera umutekano. Hari hepfo kuruza ku kibuga cya Gakwavu mu murenge wa Ngororero.
Meya, ibyo mwamubizi?
Kubyumva mu mikuri yo ngize ntabwo tubigira, nibyo nandi shaka kubabwira. Kuba ngo umunyarwanda yavanagiye ahandi, umunyarwanda afite uburenganzira bwo kujya kuba ahashaka, kuko ubwo burenganzira bufite ijana ku ijana. Ntabwo wamutangira ngo nagume mu Ngororero gusa, ndetse ko agenda hari ibimujyanye kandi afite ubu burenganzira. Ikindi nababwiye ni uko abantu bagiye ari abantu baje kubasaba babajyana n'urutonde ndarufite, abantu bagiye nabo basabye uretse ko bagenda bakagaruka. Mituweli niba ari abantu batanga urugero rwa mbere hano mu Ngororero turi aba mbere kuko dufite mituweli turayitanga, no ku bitaro bakabakira neza kuko nabo basubiye kuko n'ubundi nta myenda tuba dufiteyo. Umva nawe ngo biravuze ngo kwa Gakwavu ni ahantu mu kagari ka Nyange, nabo batanga mituweli bafite santire de sante ebyiri, bo santire de sante ya Rususa na santire de sante ya Nyange A, n'ubundi bakira abaturage beneho begeye n'akarere. Buri gihe tuba tujya kureba n'imikorere n'imikoranire yabo.
Hanyuma Dieudonne, ibyo bisobanuro Meya aduhaye, ngira ngo ikibazo gikomeye ahangaha cyane twari twatangiye ni kiriya mubare w'abantu bavuga ko babuze irengero, none ndumva bisa nk'aho dusa nk'abumvikana ko abo bantu aho bagiye harazwi, uko bagiye birazwi, n'impamvu yabajyanye irazwi nk'uko na Ishimwe Fiston yabisobanuye. Wowe Dieudonne, ikibazo uvuga ni ukugira uti ku kibazo cyo gutanga amafaranga y'umutekano, ubusanzwe abaturage batanga amafaranga yo kugira ngo umutekano wabo witabweho?
Hano mu Ngororero ntabwo amafaranga y'umutekano kereka wenda hari igihe bavuga ngo hari abantu bashinzwe umutekano wenda ku mugoroba, nyine bakaba uvuga ati ngewe wenda sinabona uko njya gashaka umuntu umugirayo, ariko nta tegeko rero uvuga ngo umuntu unatanga yanga se u Rwanda tuvuga abantu bakora umutekano ku buryo twakaba dushaka amafaranga kugira ngo bakunde bashyireho, ahubwo se amafaranga batanga akageza yakora iki?
Nicyo nibazaga nanjye.
Bishobora kuba bihindutse vuba ariko icyo kibazo cyabaye.
Wenda cyabaye nanjye. Ariko aho magire y'iki kibazo nta
kibazo. Reka Ishimwe, wagira icyo utwunganiraho gatoya?
Ibyo bintu uwo muhungu avuga niba ari Dieudonne kari Meya, ibyo ni ibintu bikorwa muri miye runaka byo ngo mituweli abanyarwanda. Njye ndumva nkurikije uko mbibona mu karere ndimo, abanyarwanda bamaze kubona mituweli icyo ari cyo ntabwo bakiyitanga ku gahato. Deni ibyo avuga ku mafaranga y'umutekano, na abaturage bashobora gufata icyo cyemezo bitewe nuko babona karitsiye yabo nibo babyifatiye icyemezo ndumva nge nteka ko atari abayobozi babikora kuko nange agasatire ndimo barayatanga ariko na abaturage twe twikusanije tubona bikwiye no tugena n'icyo twatanga tubyemeranijeho kandi twebaye bayatanga babikunze ntabwo ari itegeko riva mu karere cyangwa riva hehe riviyo hejuru
niba numva icyo uvuga ishimwe uragira uti nta mabwiriza ava mu nzego z'ubutegetsi avuga ko umuturage runaka yatanga amafaranga yo kwita ku mutekano we
ibyo ni abaturage baterana ubwabo icyo gitekerezo bakakigirira kuko bashobora guterana bakumva bakora koperative ibyo ni abaturage babyishakira nta buyobozi bubitegeka ibyo ngibyo
ariko Dieudonne wiki utubwira uratubwira ko cyangwa se urumvikanisha ko hari amafaranga inzego z'umutekano wavuze izo hasi cyangwa se bigera ku karere amafaranga asabwa abaturage kugira ngo umutekano wabo witabweho nange ni ikibazo nabafite
inzego zo hasi icyo mvuga ndavuga ku baturage bikorera umutekano bakanakwa amafaranga y'umutekano kandi bakora umutekano
abaturage bakwa amafaranga yo kwita ku mutekano wabo kandi bagasurima bakawikorera ku giti cyabo uravuga muri ngororero cyangwa nahandi
ndavuga muri ngororero
meya ruboneza yifashe bite
nese muri ngororero tugira amategeko mu karere yonyine atari n'utundi turere nuko ibyo ntabwo ari byo ahubwo nk'uko yarabivuze hari igihe abacuruzi baba bari hamwe niba bari hamwe bakavuga ati kugira ngo nibura abantu bajye bacungira umutekano w'amabutike yacu dufite kabine dukoteza amafaranga nibarangiza bafate nk'abantu babahembe ayo ni amafaranga ashobora gutanga ari abakora umutekano kwabo ugasanga ariko ntabwo waba uri umuturage wajya gutanga amafaranga ahubwo se yatanga nyine n'icyo nawe wajyuye age ahembe
Dieudonne wowe amakuru ufite ayo mafaranga yatanzwe ajya mu isanduku y'inzego z'akarere
birumvikana amafaranga yose atangwa n'abaturage ajya mu isanduku y'akarere ibintu n'ibyo ko nafagitire biratangwa
meya Gedeon niko byifashe
wowe ntabwo ari kubira amafaranga ajya ku karere kumarikiye amafaranga ava ku karere ahubwo ajya mu mirenge no mu tugari dufite amafaranga menshi ku karere ntabwo dukeneye amafaranga ava mu baturage yaza se ubundi iyo dutangiye umwaka tugira amafaranga dushyira muri bije y'umwaka njyanama ikayemeza mikofini ikayemeza bikajya ku rwego rw'igihugu amafaranga yajya asohoka muri minisiteri agenda hari rimwe agendaho hari wayashyira mu karere agasohoka gute yaca hehe kandi amafaranga yose asohoka mu karere ariko agomba kuba mikofini twemerewe duhaye uburenganzira bwo kujya mu kiyasore urumva rero nta mafaranga ava mu baturage bajya ku karere ntabwo bibaho ahubwo ni yayandi nyine abaturage kuko ariko niba musaza yabivuze amafaranga wenda ashaka gukora umutekano w'amazu yabo bishyira hamwe bakayakora rero bakajya bahemba abo bantu babakorera umutekano w'amazu yabo kugira ngo atangirika
ariko tubonye undi muntu kuri telefone wakurikirana ibiganiro byacu wabanza kwibwira abatwumva
yego nitwa Niyonzima Alfred mbarizwa mu karere ka Kirehe kandi umunyeshuri mu ishuri kuri rya Kibungo inateke
yenda gusuje cyane Niyonzima Alfred urakomeye cyane
ndakomeye cyane rwose
ye watwandikiye ugira ngo wifuza kuba waganira cyangwa se wabaza meya wa ngororero ruboneza Gedeon ku kibazo cy'abantu baburi irengero mu karere ke ariko atubwiye ko abo bantu bazwi aho bari kandi impamvu bajyanye ko isobanutse wowe hari icyo wumva kindi watwunganya ku bijyanye n'abantu baturuka muri ngororero bajya mu ntara y'Iburasirazuba Alfred
yego wenda natangira mubaza nk'ikibazo
yego
mu by'ukuri abantu benshi bakora za immigration bariva mu turere tumwe bajya mu tundi ariko akenshi ntekereza ko ari ibijyanye n'imibereho mibi kuko abagiye gushaka amafaranga cyangwa se bagiye gushaka ubundi buzima bwiza kurusha aho bari bari none nkibaza nti cyangwa se nkamubaza nti nk'umuyobozi w'akarere ufite inshingano zo kurengera umuturage haba mu mibereho myiza haba mu mutekano haba se mu bukungu ni iki akora kugira ngo abaturage be babe batera imbere muri izo domaine mvuze aho kugira ngo babe bajya gushakira ahandi ni iki bakora kugira ngo byibura barebe ko bagabanya ubwo bukene baba bafite
meya ruboneza
ndumva wenda ibyo nawe navuze ari uko nasubiramo niba ari umuntu mbere ku rugero niba ari umuntu w'umufundi uzi kubaka ntabwo wavuga ngo ntabwo umeze ngo abe muri ngororero kandi hari ahandi yagombye kujya kubaka nibyo nababwiye abo bantu bagiye ntibaba ngo ni ubukene ahubwo ni abantu baje kubasaba batsindiye amasoko yo gukora amatarasi iyo za Gatsibo za Nyanza za Rwamagana noneho bakaza bakadusaba abantu bafite ingufu kuko abantu b'ino bafite ingufu babaho neza bameze neza nta kibazo bafite kuko na hano niyo baguma dufite ibintu byinshi nababwiye dukora dufite uruganda rw'icyayi tugiye gushyiraho n'urundi sovu dufite inganda z'ikawa zigeze kurenga dufite amabuye y'agaciro dufite ubuhinzi ibigori bindi bishyimbo nta kintu twe tubuze abona uko abantu baje bashaka abantu bafite ingufu bafite imbaraga kugira ngo bajye kubakorera amaterasi barangize vuba abo bantu bakiriye amasoko yo gukora amaterasi babona uko bahembwa akazi kabo karangiye abo bavuga ngo babayeho neza ahubwo babayeho neza ni kugira ngo babe bakeneye bashaka
Alfred Niyonzima urumva bisobanutse neza
oya ntabwo bisobanutse koko neza ahubwo njyewe wenda birashoboka ko abantu bava ahantu hamwe bajya ahandi gushaka imibereho ariko noneho se nimba nabisomye neza wenda ku rubuga rwanyu rwa Facebook mwagaragaje ko ari abantu bagera ku 16,000 niba ari byo mwambwira mwakomeza
meya tubwiye ko bagera ku 10
ariko nubwo baba bagera ku 10 abo bantu ni abantu benshi cyane benshi ku buryo ntakeka ko kuko no mu burasirazuba natwe dufite abakozi ariko kwimuka kw'abantu bangana gutyo biteye ubwoba rwose biteye ubwoba yatanga ubundi busobanuro kugira ngo tubyumve neza cyangwa n'abatwumva byumve neza ariko abo bantu ni benshi cyane ntabwo wavuga ko bagiye ahandi ngo kugira ngo babone imibereho myiza ibyo byaba bikabije kabisa
ahubwo niba numva neza uko meroboneza bivuze niba ari 10,000 bagiye mu tuzi tunyuranye ubu tuzi twinjiza amafaranga bagarura mu karere bakayakoreshamo ndumva ari akarusho
ahubwo icyo nashaka kuvuga ntabwo bagendera rimwe ntabwo baza ngo uyu modoka izi ipakira abantu 10,000 bajyanye oya wakiriye isoko arazaga batanga akabajyana kubera bakora bagakora abandi bagenda gutyo bagenda basimbura bagenda bagaruka ntabwo ngo baraje ngo bagendera rimwe 10,000 ku buryo waza mu karere ntubabona ahubwo n'abagenda bamwe bagenda abandi bagaruka uretse ko iyo umuntu agiye turamwandika ntabwo ngo uragiye ngo uramara ukwezi ngo ugaruke cyangwa uramara iki ugaruke ahubwo twe ugiye wese turamwandika kabone niyo wagaruka ariko tuba twaramwanditse tugaragaza ko nibura yagiye ko hari n'icyo azazana abizi agarutse mu karere kacu ka Ngororero
none se meya ruboneza niba mpumva neza muravuga ko umuntu wese uvuye mu karere kanyu mu mwandika mukamenya aho agiye
ndi kuvuga abo ngabo bagiye mu materasi niho navuze
mu materasi naho abandi bagenda mu bundi
buryo abandi bo n'abandi bo bafite uburenganzira bwo kujya gutembera umunyarwanda afite uburenganzira bwo kujya ahashaka ndabona dufite n'amahirwe ko kujya muri Uganda cyangwa kujya muri Kenya ariko kugenda mirambwa muntu gusa ibyo ni uburenganzira bwabo navugaga abo twatswe kugira ngo bajye gukora mwabo kazi
Alfred cyangwa Dieudonne
ikindi kibazo wenda namubaza
yego
hari uburyo abayobozi b'inzego z'ibanze ubwo ndavuga ku karere kumanuka kageza kuri bayezetifu w'umurenge bakoresha mu buryo bwo kugira ngo bereke perezida wa repubulika hari ko nta kibazo kiba gihari ariko akenshi ikibazo kiba gihari urugero nka Kirehe wenda hari igihe kigeze kubaho abantu bamwe bajya muri za Uganda mu buryo ariko bw'imibereho ariko bo bakerekana ko nta kibazo bafite kugira ngo wenda bitagaragara nabi aho wenda ho ntago bwaba ari muri ubwo buryo yabidusobanura neza kuko bikunze kubaho mu Rwanda bikunze kubaho
meya ruboneza avuze muri Kirehe ariko muri Ngororero icyo kibazo cy'uko abo bantu basuhuka bitari ukubera ko bafite akazi bagiye gukora aho hari nk'uko muvuze ko batsinze ayo marushanwa batsinze za kontra bajya gukora ahubwo hari ikibazo cy'ubukene gituma bagenda ahubwo
oya nta bukene dufite hano nta hano imvura iragwa nta kibazo dufite kereka wenda ahandi haba igihe kikaba izuba ryinshi abantu bakaba bagenda ariko twegera n'imvura iragwa izuba rirava ikibazo nta kibazo dufite n'icyo ngicyo
muri make nta n'impungenge mufite yuko abaturage bagera ku 10,000 bagenda
oya ntazo
Dieudonne waruza mu kibazo mukanya
numvaga hari icyo nshaka kumubaza noneho nkaba nabona n'igisubizo cya nyacyo
yego
ndashaka kumubaza ku baturage baturiye Ngororero batemerewe kuba basana amazu yabo mu gihe yangiritse bikaba ngombwa ko ngo bashaka kujya kubanza gushaka icyangombwa ku biro by'akarere kandi wenda bigaragara ko hangiritse hakaba n'ikibazo cy'imyubakire batemera ko abaturage bubaka mu bushobozi bwabo ahubwo ngo bagomba kubanza kujya gusaba ibyangombwa ku karere noneho nk'umuntu yaba afite nk'ahantu ho kubaka bikaba ngombwa ko niba atabonye n'ikibanza ku mudugudu bizitegeko kubaka ku mudugudu ndagira ngo aho ngaho ntagire icyo atubwiraho
urashaka kuvuga ko bifitanye isano no kuba bajya mu tundi turere nabyo cyangwa se n'ikibazo cyihariye
ndagira ngo agire icyo bitubwiraho kuba abaturage batemerewe gusana amazu yabo nta cyangombwa kivuye mu karere cyangwa mu murenge no kuba imyubakire mu karere umuntu uza mu karere ka Ngororero batayemera udafite icyangombwa gituze ku murenge no kuba kubyerekanya ko no gutura ku mudugudu mu gihe n'umuturage adafite ubushobozi bwo kuba yaba afite iyo sambu yo ku mudugudu
ye meya ruboneza ayo mabwiriza niko yatanzwe cyangwa se uko Dieudonne bivuga siko biteye
ntabwo ariko se biteye uko bimeze ni ahantu ikora mu muhanda wa kaburimbo amazu ahari agari kuri metero 22 aratari harimo atari kuri metero 22 none umuntu ashaka kuvugurura ntago twakwemera kuvugurura ukiri aho ngaho kuko aho ngaho nubundi byegereye kaburimbo murabona kaburimbo ije vuba izava rero haramaze yararaho hasi kugira ngo wari wese washaka ni kuba yanavugurura kunje ni kuri kaburimbo gusa kubiye gitarugwa cyari cyangombwa nyina abashinzwe ubutaka bagiye gupimira bakoreka aho metero wahera uvugurura ariko aho ngaho imbere kutahemerewe ikirika niba arahanda ariko iyo niyo kese yari hari
Dieudonne icyo ni ikibazo cyumvikana hafi y'umuhanda mugari munini wa kaburimbo ko hari aho umuntu atakubaka inzu ngo arenze kubera ko byabyinjiye mu muhanda cyane ni ikintu cyumvikana
ntabwo nasobanuye n'umuhanda ari kuvuga aho uherereye
nyakubaha meya
rubura muhanda umuhanga ngororero mukamira umuhanda ngororero satishi umuhanda kazabirutsiro iyo mihanda n'ubundi dufitanga mu minsi
hai madiedone hari ahandi ku muyandi masantre cyangwa se mu dusantre tworoheje icyo kibazo kiba cyarazamutse
muri ramurenge wa ngororero
mhm
na muturage afite icyangombwa ne na muturage bemerewe kubaka twose ku mudugudu n'abadatuye ku mudugudu udafite n'isambu bamutegeka gusenya kimukira ku mudugudu kandi niko bimeze
udafite isambu yagiye kubaka indi nzu cyangwa bigenze bite
umuntu udatuye ku mudugudu ategetswe kwimukira ku mudugudu naho yaba adafite isambu
ariko isambu arayihabwa yagezeyo
agayihabwa asabwa kuyigura kandi hari n'abaturage badafite ubushobozi bwo kugura iyo sambu
meya ruboneza icyo ni ikibazo kireba ingamba z'igihugu mu buryo bwa guhi cyangwa ni ikibazo cyihariye kuri ngororero gusa
gahunda dufite uko abaturage bose bagomba gutura mu midugudu kugira ngo bave muri hari risike zone hariya mu magenika kugira ngo n'imvura itagwe ikaba yamutwara mu nkango ariko nta muntu tugira ngo ijya ku mudugudu ku ngufu ufite ubushobozi ajyamo kandi niwe najyanama yatanze ibiciro turabira site z'imidugudu ibiciro kuko bigenda bitandukanye nyine y'ikindi iyo tubonye utishoboye mu karere dufite amafaranga y'abatishoboye tukugurira ikibazo tukakiguha byaba na ngombwa tukakubakira mu miganda kugira nibura ahandi ujye ahantu heza kugira nibura n'ahantu heza byaba na ngombwa tukanagusakanira we kugira ngo tuzabone intambwe yo gutwara ahubwo byaba byiza ko twagushakira uburyo nk'ubuyobozi bw'akarere bifite amafaranga niyo y'abatishoboye tukakubakira niyo niyo gahunda dufite kandi tugenda dukora
icyo gusa nibazaga nk'uko Dieudonne abivuze Dieudonne waba uvuga ko iyo yaba ari imwe mu mpamvu yabituma se abaturage bashakishije imibereho ahandi hantu
naho birashoboka cyane
birashoboka ariko nk'uko meya bisobanuye hari uburyo biteganyije ku buryo nta muturage wa kwimurwa mu isambu ye ngo ajyanwe ku mudugudu nta batamworohereje kugira ngo abature ku mudugudu
niko bimeze
hanyuma Alfred cyangwa Ishimwe nta kibazo kindi mufite
nacyo gifite namwunganeho numva umuntu kugira atanga amakuru agakwiye kumanza yamenya impamvu ibintu byabaye
yego
kuvuga ngo abantu ngo baravuga ngo nibubake inyubako runaka cyangwa ngo barabuzwa kubaka none se niba itegeko rivuga ko impande y'umuhanda hagomba kuba inzu imeze gutya na gutya kuki se ni ko bigomba kumera nyine ndumva ibya mitiweri byo rwose hari ibyaje bibyirimina n'ubwo byaragakemuwe nta n'ikindi kibazo kirimo
Alfred hari ikiri gitekerezo ufite Alfred cyangwa se ikibazo waba ufitiye meya ruboneza
igitekerezo wenda ku giti cyanjye ndabisanisha nk'ibyo mbona wenda muri kirehe kuko nabyo bijya gusa n'ibyangororero retwo kireho wenda atari cyane hari uburyo leta ikoramo abayobozi bakora urugero wenda nkatwe turi mu itorero ry'igihugu nakubwiye ko ndi umunyeshuri nakoze ingando batwerekaga uburyo ki abayobozi bakiri hafi bakatwereka uburyo ki tuzarangiza wenda tukihangira imirimo bakadufasha mu kubona amafaranga cyane n'ibindi ariko ibyo byose nk'iyo tugeze hanze nta na kimwe gikorwa kandi tuba twavuye hejuru babidusezeranyije noneho bituma bamwe mu rubyiruko bafata ingamba kuba hari abagiye muri za Uganda ngewe nzi haragiye rwose ubu wamenye iyo baretse bajya bampamagara gutyo hari abagiye muri za Kenya mbo ugasanga noneho abandi bagiye mu ntara nk'uko ngo wasanga hari n'abari ari iyo ngiyo za ngororero kuko hano ari abo mbona ba ngororero bari nahakibeye n'ubu mu kanya twahoze turi kumwe ndetse ugasanga ibyo bintu bituma abaturage basa naho bahunga icyerekezo cy'iwabo ahubwo bakaba bajya gushakira ahandi imibereho uretse ko wenda abayobozi bo basa naho berekana ko nta kibazo kiba gihari ariko mu by'ukuri tuba dufite ikibazo cy'ubukene kandi ni ikibazo kiri au niveau national kikugaye rw'igihugu ahubwo mbona uturere wenda twagakwiye kujya tumanuka tukareba ibibazo bafite abaturage noneho bakabasha kubikemura mu nzira nziza bakanabagira n'inama n'iki ariko guterera iyo nk'ubu ngibi wenda ashobora kuba ari kubivugira ariko akaba atanyenda nkabwira umuturage ngo bimeze bite yumve ikibazo cye akaba abiheruka gutse gye nkabona rero barushaho kwegera abaturage aho kugira ngo bajye baterera iyo ngiyo gutse gusa nuko nibumva abantu bagiye cyangwa ba bahunze ubundi bavuge bati ngo nukubera wende imibereho yindi bagiye gushakira kandi ikibazo kiba kigaragara mu byo
ni igitekerezo gikomeye cyane kandi gifite ishingiro utanze cyane ya Alfred Meya Ruboneza ihangane gato ya Didone nagira ngo ngere gato kuri Meya Ruboneza gatoya igitekerezo Alfred ari muri Kirehe atanze cyuko hari gihe abayobozi mu nzego izakarere cyangwa se inzego batita cyane ku bibazo by'abaturage mubona ariko biteye cyangwa se turabikabirije
ntabwo ariko bitse twegera abaturage ahubwo yaravuze ku bijyanye n'urubyiruko ubu twashyizeho ingamba wenda kandi rero mu karere ka Kangororero twageze ingamba gushyiraho amashuri ay'imyuga y'ubukorikori kugira n'umuntu waba narangije akaba yagira n'umwuga amenye kugira ngo arajye aba yabona uburyo akora uri bite amashuri y'imyuga y'ubukorikori mu murenge wa Mororo turayifite umurenge wa Indiro turayifite tumaze kubishyiraho umurenge wa Mucyazo turayifite hari n'indi ushaka gushyiraho umurenge wa Sovu na Kavumu n'indi ukayishyira hasi kukabaya kugira ngo nibura urubyiruko rumenye n'imyuga nubwo baba bagiye hirya no hino ariko babona imyuga bagenda bakora iyo niyo gahamagamba twaheze noneho n'ubungubu tumaze kuzuza inzu tugiye guha urubyiruko y'ubukorikori bita Agakiriro ubu tumaze kuzuza kararangiye ku buryo tuzagatangiza n'ukwezi kwa karindwi abantu cyane cyane urubyiruko rukabona aho rugiye rujya gukora rugakora n'imyuga mu buryo buboroheye numva ari ikintu twamaze gushyiramo ingamba kandi kwegera abaturage ubundi nka rwego rw'akarere bugomba kwegera abaturage umunsi ku wundi bakaganira nabo bakamenya kugenda tumenya n'imana n'ibibazo bafite tugenda tubisubiza kandi uzi kubona ko ubuyobozi bwegera abaturage mu buryo bushimishije
ndabashimiye cyane noneho Dieudonne wari uzamuye ikibazo wagihina cyane nyuma tugasa nk'abanzura
nabazaga bwana Gedeo hateganyijwe iki ku baturage batuye hagati ya Ngororero na Mukamira bubatse mbere y'uko umuhanda Ngororero Mukamira ushyirwaho ariko ubu hakaba hateganyijwe igikorwa cyo kwagura umuhanda hateganyijwe iki ku baturage baturiye umuhanda hafi n'umuhanda
Meya Ruboneza
giteganyijwe nuko iyo umuntu ba umuhanda uciwe waramaze kubaka turakubara twa expropriation n'iyo tumaze guha expropriation y'amafaranga nk'ubwo no ku rugomero rwa Nyabarongo tugutanga expropriation ku muhanda nawe umuhanda wacu ugasanga warubatse warubatse na miliyoni kuri za metero tugasanga yandi umuhanda uzagufata turakubarira tukakwishyura
Alfred hari icyo wabaza kindi cyanyuma tugasoza
bo ndumva nkurikije ibisobanuro nyakubahwa Meya atanze narangiza wenda ntanga nk'inama inama natanga nuko abayobozi b'akarere ibi ngibi wenda ashobora kuba ari kuvuga ashobora kubivuga kuko ari kuri radiyo ahubwo akajya yegera abaturage kurusha uko yatanga meseji wenda zikanyura mu midugudu noneho akajya yumva ibibazo bafite kuko hari igihe ibibazo babigira ariko wenda akarere ntikanabimenye bitewe n'urundi rwego ruri hagati ngo ndavuga nk'urw'umurenge ugera ku karere noneho ugasanga abantu bagumye kubibabariramo aho kugira ngo wenda abe yajya ku karere cyangwa se agahitamo guhita yihungira cyangwa se akava muri karere yari arimo akajya mu kandi ashaka aho yabonera amahoro aho batari mu mutoteza kuko ntabwo yavuga ngo nta bibazo bihari wenda ajya kuri tere rimwe abayobozi wenda bakaba batatuma umuturage abaza ibibazo afite ariko agiyeyo kenshi byaba byiza kurusha kuko mbibona nk'intakire nk'ubu nkanjye mperuka kubona Meya nko mu myaka itatu ishize ubwo rero urumva ni ikibazo kandi mba ndi mu murenge iwacu iteka ryose inama nzijyamo ubwo rero urumva ni ikibazo kandi abantu baba bafite ibibazo kandi nkeka ko ahantu hose mu gihugu bameya bakora muri ubwo buryo n'izo sisteme bakoramo ugasanga rero akenshi iyo mba mbona ari ukwihisha perezida wa repubulika so rero bakaba barushaho bakegera abaturage kurusha uko bakoraga bagashyiramo akabaraga murakoze
turagushimiye cyane nawe Alfred Niyonzima ku bitekerezo cyane n'inama uduhaye muri uyu mwanya ndabashimiye Sibomana Dieudonne ndabashimiye Ishimwe Fiston Prince ndabashimiye cyane rero Meya wa Ngororero Ruboneza Gedeon kwa mwitabira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi namwe kandi nshuti mwakomeje gutega amatwi ikiganiro cyacu ndabashimiye kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mugire ibihe byiza.